si kare thetshelesa ine kale ri dzine dzi tshe thetshelesa ine
Push your finger, go.